All Stars Music Entertainment. Deep Check Mafia.
Remember where you got from. Zambian Music Publish.co.
Yo, inena dabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigawa kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, tikutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kazuma ngene samo also you, my guy. Yo, met her panovera moka kudia hungry lion. Kafiki lapo ela like a girl looking fine. Kapepa digiti no nipasa no na fijiti. Nice to meet you nzambo tuma not forgetting ya titi. Yes, go by na kubondi kambo fika. My sleepover can invest a manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka kamba I need a favor you have received ya fika. Ine dumwi na kwela mulafu. Apart from my half, you my better half. Mumutu ni Neymar, ni magula Brazilian. Wanilangiza your true colors, chameleon. Aniuza if you sleep ile kanigone. Ngena dekapo ba matha wole kanibaone. Alinai we saziba titiziba na nane niziba tsuziba tsaziba titiziba na pati. Ine na dabwa kazi tikutia kumozi. Nene ni wanga kazi tikutia kumozi. Mama tigawa kazi tikutia kumozi. Si wako weka uyo ha tikutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngene samo also you. Aiwe mambala, what you tryna say? Why do I get the feeling ati wana kukana che? Ufuna ni boile, ni mubanda mule, ubwele unyunye, mubukinge na kaloji uko uyende u... Matha nwakaele osani tiapamu kamwa na muzi wakali mwache elo ndine nina puanyi. Mwa unachema follow watch tika pa TikTok. Wanikonke lapo na kujensa ati let's talk. Okay, tshite so this between you and I. Stingers ishusha na pali gelo nae wensewa guy. After all nine any side piece but if you insist. Tinga muchae kaseti apu but should be pissed. Matha akonda vintu mile on Sunday panga GP. 2 PM upa GD pakari kozizi. Zaduri kila elo tikaone reaction. Iza kankala ora movie stroke action. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Mama tigawa kansti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha tikutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. Mula Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. What's good? Slim Boss. You smash. Kaniamuru Saka is on touch. What's good? Good for hip hop.
On the track.
Yeah. Vibe.
No need for the intro.
Remember where you got it from. Zambian Music Promos.co.
It's a smash beat.